S-O-N-G-A
소가 아
송가
에에
Come on people, come on people, hey, come on people, come on people. Kila kona nina kuepo, kuepo nina fuma kama upepo, upepo. Kila kona nina kuepo, kuepo nina fuma kama upepo, upepo, upepo.
Yeah, yeah. Lete michongo punguza kamba bro. Ishu nafanya kutafuta mkwanja mo. Dem mwenye namba za kila mgangano. Kitani na chill na pigia pamba. Yo, wanazimia ndiyo. Ukiona kuna nyasi yu ando njia hiyo. Nikitimba geuka babu kimbia mbio. Kwenye bongo zile flavor ulizo sikia siyo. Toka kitambo na yelewa kasha. Nalo nasoma na tasijepewa data. Hii beef kule kweli awezi pewa rasa. Ubani mwingi sababu zuri na upotea ghafla. Na kwacha mdomu waska vile unangojia chafya. Mwana mwenye siri zako ndo analewa sasa. Yeah, yeah, I'm too good for this. Na kila ina silana sina mood ya peace. Na uwa kifo cha moto so mtazika masisi. The blacker the berry, the sweeter the juice. Siachi mzoga ni metimba na fist. Yani kuchill kwenye game tu wa jingo na diss.
Come on people, come on people. Kamo pepo, kila kona nina kuepo, kuepo nina fuma kamo pepo, pepo. Kila kona nina kuepo, kuepo nina fuma kamo pepo, pepo, pepo.
Yeah, yeah. Wimbo tuwa mchezo la nacheza, nipo kwenye level sizoweza, namna huu uwezo na uweleza nuku. Na iwaza kesho kosi jana imesha tengwa kuku. Tunakuzwa na environment ya tozi fanana. Wezi kuwa na mpenze baya mwezi ya chana. Wanasema uzoefu na match na age. Mini mkubwa kama uoni kwenye party la fake. Hizo chuki zako wala sofati ni stress. Super time zigo mwiba na paki mabeg. Yes, yes, mambo mazuri ya ataki wepesi. Na upendo mwenye kama vile rakati za jeshi. So wote walo tendo wa ataki mapenzi. Wanaogopa kupa kesho tabaki na change. Na kupa elimu ambayo isio bada. Uzisau kuwe shim sana single mothers. Mungu nikianguko selewe ni ukote. Historia yangu inajendika enyewe sogope. Na kama una mapepo uombeo uokoke. Mguza shogu sta kufanya utolewe
mapope. Kamo pepo, kamo pepo, hey, kamo pepo, kamo pepo.
Yes, yes.
Kila kona nina kuepo, kuepo nina fuma kamo pepo, pepo. Kila kona nina kuepo, kuepo nina fuma kamo pepo, pepo, pepo.
Got my man, Joe Master.